deal with it.
But for music, Levis Brown.
Hapa kama ni mizuka tunarusha gagiaire. Mpaka panapambazuka tunaruka si usare. Mpaka hache, mpaka kukuche. Mpaka hache, mpaka kukuche. Mpaka hache, mpaka ajute. Mpaka hache, mpaka ajute.
Wasupa uishiki janja, wanasaka mihela ndio wasije kanja. Maswala za madeni na keja kukanja. Kisha wavai fresh wakute viwanja. Muashie ganja, eh? Sahau shida usitulete. Koso tupenda hindo mida wakereke. Fujo usitulete, weta usitulete, eh? Puff puff puff, nandika na pia. Itisho nachotaka mini talipia. Unapenda gashtim, joni kugawe. Mina kupa wazim, paka upagawe. Una vitu watim, mina kupanga o. Kinachotaka ro, nimekuzimia mama. Lakini ukifika ho, utanipanga ho. Usini kazi ye nyama, hey.
Hapa kama ni mizuka, tunarusha gati aire, hey, hey, hey. Paka pana pambazuka, tunaruka si usare, hey, hey, hey. Paka hache, paka kukuche. Paka hache, paka kukuche. Paka hate, paka ajute. Paka hate, paka ajute.
Once again, mizuka zimeshika basi bounce again. Dance again, once again. Beleza ya raw ina prepare. Na tuko juni kama tuna prepare. Wakata du ahisi anabembea. Brother bole tu ukizembea. Sindo bole tunakubebea. Tunakugongea. DJ tugonge na makenge. Kadem kana sumbua kachenge. Ama gonga kampira na kadenge. Kwenye kipaza na wapagaza. Buruga shinda vijana wakaza. Wika kama zime kushika. Vinywaji kadhalika. Hizo migono rusha kize. Ruka mabinti wamefika. Wanataka kushikwa ama na kunalisha ize.
Hapa kama ni mizuka tunarusha gati aire, yeah. Paka pana pambazuka tunaruka si usare, yeah. Paka hache, paka kukuche. Paka hache, paka kukuche. Paka hate, paka ajute. Paka hate, paka ajute.
Mamoshi malaga,
autoshi.
Mapesa maswaga,
aukosi.
Mamoshi malaga,
autoshi.
Mapesa maswaga,
aukosi.
Rika kama zime kushika, vinywaji kadhalika. Hizo migono rusha kize. Ruka mabinti wamefika. Wanataka kushikwa ama na kunalisha ize. Mina kupanga o, kinachotaka ro. Nimekuzimia mama. Lakini ukifika o, utanipanga o. Usini kazi ye nyama, hey.
Hapa kama ni mizuka tunarusha gati aire, hey. Pana pambazuka tunaruka si usare, yeah.
Paka hache, paka kukuche. Paka hache, paka kukuche. Paka hate, paka ajute. Paka hate, paka ajute. Hapa kama ni mizuka tunarusha gati aire.
Paka hate, paka ajute.
Hapa kama ni mizuka tunarusha gati aire.
Paka hate, paka
ajute. Hapa kama ni mizuka tunarusha gati aire.
Paka hate, paka kukuche.
Hapa kama ni mizuka tunarusha gati aire.
Paka hate, paka kukuche.